again. It is Mafia Touch.
Shaka na kiki.